sana last year. Jibu inakuja this year. Double, 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 double portion. This year, 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 ni le year. This year, 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 ni le year. Ulisota sana last year. Utasota we this year. Utapata ganji this year. God let us sort kila kitu this year. Injili haiku dedi last year. Injili bado iko this year. Tutasifu God kila year. Yesu alisema yeye mwanzo hadi mwisho. Alilinda Kenya last year. Analinda Kenya this year. Kenya ni ya Yesu this year. Next year, hey, na kila year. Uliomba sana last year. Jibu inakuja this year. Double, 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 double portion. This year, 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 ni le year. This year, 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 ni le year. Walioa sana last year. Walioa sana last year. Utaoa wewe this year. Utapata mtu this year. Aliponya wewe last year. Anaponya wewe this year. Utakuwa mgonjwa this year. Yesu alisema by his stripes you are healed. Ulikosa kazi last year. Utapata kazi this year. Utakuwa soko this year. God soko wetu asha sema full stop. Uliomba sana last year. Jibu inakuja this year. Double, 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 double portion. This year, 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 ni le year. This year, 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 ni le year. Uliomba sana last year. Jibu inakuja this year. Double, 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 double portion.